eventbushel.com.
Ladies and gentlemen, what is the term?
So perfect.
Nina problem. Nima funache kwacha na gwe like a 10. Nima baza na kabagi. This is my hustler. Niva mu blood. Niva mu blood. Niva mu blood. Niva mu blood. Kukacha nima baza na kabagi. Nima pressure nila na yo kumutima nina problem. Nima funache kwacha na gwe like a 10. Tima baza na kabagi. This is my hustler. Niva mu blood.
Nima baza na kabagi. Alipatani, wise ni dream chase, nifuna cash. Games uwa imbila, nipanga drama, nigena down, down. Ni walipisa, upanga drama, tulo nilipe pan drama. Maniga kwacha na kuina teni, gambo nilipagi, ukacha nimenya mubagi. Na baba bondi, nangala pila, nyamu na flagi. Ichincha hustler, wea ziva kuzipazila. Olo varimba shanshila, ngatumba ya vimba adampila. Na kuka teni, kukacha nipisha kateni. Ufaka po 15, mubreni nifaka teni. Marapa pandani, swagi nifaka pandani.
Here we go.